nafia kala duna amigo te apega mi entetena. Yeah, ipu utala musha ingo mabese nyemposha. Nina nafia kala duna amigo te apega mi entetena. Yeah, ipu utala musha ingo mabese nyemposha. Ola tongola mkula tongola
ola tongola
mkwa wankatanesi ola tongola uo wantumelemo
ola tongola uo wantumelemo
ola tongola mkula tongola
ola tongola mkwa wankatanesi
ola tongola uo wantumelemo
ola tongola uo wantumelemo
ola tongola mkula
Namhlanje bangani bami ngiphethe umthandeni isikhova ngokuseqopheni eliphezulu. Lo mfana ke ngifuna enze noma ngabe yini kuba ubunapha napha ngoba unelungelo lokuthi eshaye ngogqomo odle.
Ngiqosha ngenkani yakithi. Yeah, go monyomo zange ningo monyomo. Eyaye tenga. Yeah, go monyomo zange nenka. Ngiqosha ngenkani yakithi. Yeah, go monyomo zange ningo monyomo. Naune ange nenka. Yeah, go monyomo zange nenka. Ngiqosha ngenkani yakithi. Yeah, I'm on your moss, I'm getting on your moss. In the near getting
on your moss, I'm getting
on ngosha ngengane yakithi
yako munyo moza ingeni ngomunyo moza
eyayethe ngaye
yako munyo moza ingeni ngaye
ngosha ngengane yakithi
yako munyo moza ingeni ngomunyo moza
eyayethe ngaye
yako munyo moza ingeni ngaye
Shangani again. Yeah, I'm on your mouth. I get me from your mouth.
Hey, Mama Joe. Nezala. Niagoba. Is Kumisa Moya? Is where Bafana Yandis and it was Zanla. Yandis of Bafana and it was Arins on Columbus Avail and Pagila Majani Mumia Sumpu. Ujo Muyai. Ningangiphushi ngizoyihambela mina umsana ungiphusha mani kusho umgodi njalo bemxosha kwa-SABC bemxosha nakwa-Jonathan D impahla idube emashalofeni mekaphuthwa loo ndaba lomselavika mina ngumqoboqobo ebhubezi elugwavuma esigodini sasenkandla emahlayizeni kwagijimo ezazobikela bangasenhle ukuthi ushiye ezathi kunja isipha ukufa
isipha ukufa
isipha ukufa nizwile ngendaba kuthiwa wena nombili anentombi yebandla wambutshela abantu ukuthi mina ngiphethe isithobo ngaphambili haye ye kungasithungezeti phela mafowethu hawu namba ngiyikhethelanga ukuthi ngishaye nganohlehla phezenangaphakwa engiwuphethe lapha ebhukweni ye uthi ngiyakuhlambalaza uma ngikutshela ezidlangalaleni phambi kwabantu ukuthi mgodi uyabhimba uyanyanyisa hhayi sengizokuhlebela-ke manje ngithi mgodi uyabhimba uyanyanyisa kubonakalo somfoma njengathi uzugoloko kuze wena wedwa uyabhimba uyanyanyisa yimi nguzi yimi nguzi akupa po akupa po ngithi wozanla wozani nzonxolombisi mfakile ma omunye athatha kunopelepele nje okwami lokhu nothatha okunoshukela nje okwami lokhu Stova FM siyabanyanya sawubona
Hi re how are you I'd like to pass this message to the
listeners Kulumi sizula nguzwa usebalekile kwisikova sabafona ngisho amafutukezi Stova FM siyabanyanya Stova FM siyabanyanya sawubona
Hello ekhuluma nosanyola lapha mbono wami phansi lezimbabwe
abekhuluma
nokugqokamelo sengizwile mgalaalbhamu yakhe emnandi yashaya
yebo siyabonga 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 Scopa FM Scopa FM siyabanyanya Scopa siyabanyanya ligama enxeke ihora elibaluleke kakhulu Scopa FM siyawubona
yabo sawubona msakazi usentshuzo malakhona kulate manje kulate msakazi wami
siyabonga bhuti wami siyabonga bhuti wami uhlelo siyabanyanya unyanyiswa ubani ubani umfowethu ubani wena
uncle gubu lelikhuluma naye lomsakazi
yanyanyiso
ngiyazodrive ama-pentry
hawu
odrive abama-truck ma-drive shit
hawu
late manyanya udo
hey mamadoda Hey, uncle ubhobhu ke laphana entuzuma uthi unyanyiso drive ama-truck entry ubanyanya udo hayi bafowethu anidrive kahle ukwatile ubhobhu la okay 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 asihlabele phambili kwenakele kulate isikhathi idliwe yinja Scova FM sawubona Scova FM sawubona
eshef sasazi ngithi msasazi ngicela ungayisa lowo ngakithi onuka la 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 la
hawu hawu bahleni okay lungile ya Scova FM uhlelo siyabanyanya Scova FM uhlelo siyabanyanya sihlabela phambili isikhathi sidliwe yinja Scova FM sawubona
ninjani msasazi ngelolo umfokamponzi umile
nyanya sizo
bengicela ukunyanyiswa nayi nayi lento ukuba ngike angami nje ngabe nje into engathintwa sidalo kodwa ngoba iyanginyanyisa lento nyinyinyinyinyile nayi lento bathi nqama nqama lena
ithinto
engathuleki nje ukube kuyangami nje into engabe ngithule nje kuyo
hawu kanti banjani abalaleli besikhova madoda bayabhoka hhayi kodwa uqinisile-ke lo qinisile lona heyi iyanyanyisa iyanginyanya intshebe yayo ingathi ngaze ngiyithela ispiriti ngiyishise kunjalo kunjalo wena kusawuna uyatshitshe futhi ngiphuma kwazulu ematyuba emdlenjeni isigodla ngichathwe khona mdela ngisegola igola amadoda ngafika ngizoyindlelo ngamatokona namanje ngisawulindile sowena ngathi njalo ngamaholidi ngiyehla ngiyokwenza ububi ngapha ngakithi emdlenjeni nawe uhambe obenza ngakini ububi hawu usukona madoda awuyeka bona ashila tenete kwatena
Yeah.